namaddala ngusaba olimanye yagala maama we agamba nakujja emise avuma maama wo ng'owulira buli lwoyisa obubi mukyalawo sebo n'abaana bo bakukyawa mukazi wo kyekipimo abalala kwe bapimira amakaago buli lwabeera ng'anyirira ekitiibwa bakiwa buli mwami we kibi okwagala abaana nga nnyaabo omuyisanga mutujju oyagala otya emigaati ate n'oluwala n'engano obakulira keeki ne basanyuka otulugunya yabagula musaayi olw'obutoka ekibazikkiriza naye balituuka ne balaba amazima obonyaabonya maama w'abaana olunda ng'eziri kwagula mu bukadde abo b'olabanga abato bakula ne bawulira eggwanga otulugunya nyaabwe bakwagale okwo kubeera kwerimba okuwangula emitima gyabwe oyina kusanyusa maama waabwe mukazi wo kyekipimo abalala kwe bapimira amakaago buli lwabeera ng'anyirira ekitiibwa bakiwa buli mwami we kibi okwagala abaana nga nnyaabwe omuyisanga mutujju oyagala otya emigaati ate n'oluwala n'engano n'omusuubiza eggulu akugondera kuba akwagala si nti gy'agenda wabula oyagala n'oba owasa omulala songa ekyatya kwe kubunaamalya maami gundi yamwa omutima singa kw'ozaala gwe bakoba